Cardinale. Skirt. Miss you as in Echo Bay. I remember when they made me wait. Nip and dimu coupe lemonade, cause I'm a renegade. I repeat to Bob Marley, I had to regulate. Zini days are Sodom. Wana kuchorea kama bezi ya kondo. Mishafika mali watu wana geuza kondo. Na tabia zimefiatu kama ngeuswa Kongo. Hini ama vijana hujichota kupigana. Niko busy kama kawa kama kocha wabafana. Bafana na piga tizi na madawa kama japa. Na ganzo kileto wizi hapa brother utapata mambata. Ita hata na kada wajue na takashada sahi. Sinanga ngata lakini nende shambaka na hii. Na kocha matoki shanga vile nimepanda. Na kusamba mapanga lafu ni na kocha matanga. Man, I freak him out. Corrupt race, mini Mickey Mouse. Flown in Gori, what a shit come out. Too many bitches that we gotta kick some bitches out. What am I doing? What am I doing? My mama told me I'm always gonna do it. Nipende, I do it. Watcha ni cool. Watcha ni cool. Ni waka dinali, ndo sasa wa cool. Mbaka ni kufe, mbaka ni kufe.
I'm hoping my pala wa dozi. Tamwaka machozi.
Oh la.
Amobi mapala wa dozi.
Oh la. Oh la.
Tamwaka machozi. Nairobi Kampala na chozi.
Mini mafunza ni tamario baloteli. Askari mgamba badopedi. Mini mkali kweli. Naskwenda kiganjo military training. Kisu za jibag. Ndani deli. Ndoma nimejipin. Zabu kubeba Iraq. Kisu mtupima. Zangu mstari na vina relax. Ishu si jina. Bima mitu na kina hilax. Isu sudima. Suzuki ikusuka diga Japan. Maybe Uchina. Atu nita kule Canada. Toronto typhoon. Aspect plus job yo juu. Aspect plus of your crew. Well informed than oil ya crude. Yo mimi munga holy host. Nafunze rodeo true. Ndo msipote. Kaile sako yole kichogi yo tu. Nyama kima mbaka audi on through. Yeah. Bonus guesses za nita bola upenda. Ni check throwback December na Land Rover Defender. Evolution, I'm telling you to say. Nizinja dropa sikienda. Yeah. Dostora jizine tuko ski buda focus ikieza. Bazi dites chichi kwa tutachinjo shogo kilenda. Chels kupet squeeze in fuja vibes kata jela kaenda. Wakadinali ni ma bulldog. Wengine ni viji papi. Tunasamba watu sifu keja cheza na fiji raguna. Madam ma creature ma preacher ma vigilant. Itakubidu cool kasela kwa kabaridi maji.
I'm hoping my pala wa dozi.
Oula, oula.
Tawaga ma chozi. Nairobi Kampala na chozi. Tamwaga machozi.
Oula.
Amobi mapala wa dozi.
Oula. Oula.
Tamwaga machozi. Nairobi Kampala na chozi.
Oula.
Amobi mapala wa dozi.
Oula. Oula.
Tamwaga machozi. Nairobi Kampala na chozi. Changanya na kodi. Tamwaga machozi.
Oula.
Amobi mapala wa dozi.
Oula. Oula.
Tamwaga machozi. Nairobi Kampala na chozi.